Kwanza talking of easy na kutoshikilia vitu. Ulicheki kile nani alisema juu yenu? Mli betray in quotes anaitwa nani? Fully Focus.
Alisema?
DJ Fully Focus. DJ so DJ Fully Focus, yes? So alikuwa na organize
yo me hey, Fully Focus.
Yeah. Ekonene. Episode 308, tukisema like, subscribe. Hit the notification button to tell a friend, sindio?
Yeah.
Na leo, of course, tukona one of those. Wale hawahitaji any introduction.
Mm-hmm.
But kama haujui Joseph Vara, just jume kuwa wapi.
Mini msani upcoming, man. No, but it's never that obvious.
Yeah. But na understand, like, kuna wasi... wamekuwa kwa industry long enough for someone to discover. Alafu kuna wale, unajua, mtu wa juzi. Yeah. So buda, umekuwaje?
Niko fiti.
Yeah.
Nashukuru wewe umekuwaje manzi.
Mimi nimekuwa poa. I think the last time tulionana ni miaka mobzo. Sindio?
Ilikuwa tu random, sijui ilikuwa wapi. But yeah. Ile kuona na ile maybe kuona how you're dealing with each other vizuri.
Yeah.
Ilikuwa, maybe nilikuwa na wax. Wapi.
Yeah.
Oh. You know, like artistically.
Mm.
To re-engage.
Oh, okay.
Hiyo ni kitambo.
Damn, hiyo ni kitambo. Wapi? Kusa jose wa juwagi, ata juwa wapi. So, uyo unasamile wapi ya British Council?
Eyo.
Yeah.
Likuwa nimetoka ngapo apa sasa.
Mm.
So, every holiday likuwa na juwa hapo, muafa takuwa hapo, wakichuwa na mavitu. Yeah. Very interesting.
Yeah, okay. So, nini, kwanza, nye mkiwa Upper Hill, yota mkiwa Seiko, ndiyo wapi likuwa ina happen?
Yes.
Oh, okay.
So, my holiday ndo na... najipanga na kuja wapi.
Mm.
Ilikuwa inashika.
Yeah. Yote mko form?
Niliwaka form 2, 1, 2 hapo. Form 1, form 2. Form 1, form 2.
Ilikuwa gaje as a high school kid kuona like such a platform?
Ilikuwa kali. Mi nilikuwa inspired because mi nimetoka ghetto.
Yeah.
Nimetoka east. Sa kutoka east na unajua unajua graffiti, vitu kama hizo cultural sana, especially za hood. Mimi nilikuwa nazionanga hood pekee.
Mm.
Alafu unajua hapa iko Upper Hill.
Yeah.
Upper Hill manzee hapo karibu na Rahim Tula.
Mm.
Buildings kali yani hapo ni ubabini.
Yeah.
So nilikuwa naona wasaa wanacheza hip hop wasaa wametoka Kibira, Kitopizo, wana camp place kama hiyo.
Mm.
Alafu unajua pia sasa hiyo naona walami hapo unajua hapa. Hapa naona saa culture ya mtaani imeletwa ubabini, ilikuwa very dope experience. Hapo ndo nilikuwa naona saa actually mziki inaweza work.
Yeah. Oh, okay.
Yeah.
Wallahi. Hapo katikati yo struggle. Hapo tu nikikuona
naona Buddha Blaze, naona nani, naona ish. Yani so, alafu naona British Council inaongea about how to export culture. Hapo
yeah.
Naona ish. So hii talent yangu naweza peleka mpaka UK.
Mm.
Yeah, ilikuwa inapatia belief, bro.
Okay.
Noma.
Yeah. Interesting sana. Because me, of course, nikifikiria juu yenyu, nafikiria juu ya Lazizi. Because Lazizi, I think, if I'm not wrong, bado mu insist ghetto radio ilikuwa the first kuicheza. Mm-hmm. Kusana kwa ililetwa kwa na Ninka. So vile ililetwa, nashindwa like, hey, ni group gani? Kusana kwa sound yenyu ilikuwa different your time kabisa. Mm-hmm. So nakungata for sisi tukwa tunaicheza ga, tulianza na show inaitwa nini ile? Chanuka Dada.
Sundays.
Yeah. Chanuka Dada ilikuwa like more neo soulish, more what. Mm-hmm. So of course from your journey to like what Sauti Soul became. Kusana kwa time unajua mlikuwa very niche.
Yeah, tulikuwa one of the first people. Actually, yeah, one of the sindo tuli what the Mushrooms walikuwa, other bands had been there.
Mm.
Like, I think we commercialized that product of playing live.
Yeah.
So, yeah, tulikuwa one of the first people to do that.
Yeah. But your time na mkianza hizo is dreams za kufika ile level zilikuwa kweli?
Dreams za kutoka kwa block.
Yeah.
Tuamoke of course. Yo, ilikuwa yes. I think kitu kama wapi, you see me mention wapi.
Yeah.
I think your time to high school, as to associate, unajua sayo pia uko free, when I'm young excessively, so uko free, tulikuwa tuna believe.
Oh, okay.
Yeah, tulikuwa tuna believe, maze. Mm. Yeah, as in, si tulikuwa tunafanya mziki every evening.
Oh, okay. Mm.
Tunapata na tu sound, nini, music class, tunashinda music class, paka tunakuja kutolewa na mode. So I think,
your
repetition too.
Apa?
Repetition to repetition. Mm. After high school ndo vile tulianza kuitiwa jobs ndogo ndogo, unaambiwa wewe si mimi najua kuimba nyinyi. Wewe unajua kuimba, kujimba kwa kawedo fulani.
Mm.
Unapigwa 2,000.
Mm.
Ndio una realize, okay, na sijata sijakuwa sija hit commercially
yeah.
na naweza pata kitu ya weekend
mm.
sasa hapo ndo hiyo seed inakuwa planted kwa akili yako over time ndio hii sasa mimi.
So kwanza hapa na high school yenyewe uli do music yenyewe ama you just okay
zi.
Lakini mlikuwa nayo as a subject tulikuwa
na lakini tulikuwa cut kwa form 2
mm.
Ningeifanya lakini ilitolewa hatukuwa enough quorum
wao mlikuwa ngapi?
Tulikuwa watu kama 10 hivi alafu hiyo na French ilikuwa na watu kama 12 alafu hiyo na music ilikuwa tulikuwa watu 10.
So pia French ilitolewa?
Ikatolewa manzi.
Okay, hiyo nini?
Upuzi.
Yeah.
Upuzi.
Yeah, wanafaa kuchukua studio moja.
Ilichoma manzi lakini yeah. pia nilimuelewa, nilelewa nini Prince because pia unajua ni pressure from
yeah.
the ministry.
Mm.
Ile unapata ministry hizi ku maybe kupatia resources kama unafanya mzee, watu wanafanya wasee watano.
Mm.
But come to think of it some of us tulifanya tu arts juu tulikazana na sciences
yeah,
lakini
yeah.
sasa tunafanya which I'm not saying ati ni mbaya
yeah,
lakini kuna vitu zingine mazee sijai apply
yeah.
But all in all your education means idea excessively
yeah. Alafu na your relationship ya science na art waga interesting sana cuz science we innovate but art ndio popularize kila kitu.
Come on.
Yeah. Like bila art tuka headphones, microphones, azingekuwa level ziko but tumezifanya zika kwa important design nyingine. Hata smartphones. Art
challenge.
Yeah.
Because unaweza cheki movie alafu ati what depict the future watu watakuwa na kaa hivi.
Yeah.
Scientist lazima akae chini wako like okay.
Yeah. Yeah. Mzee mtajuaje mzee ni msanii wewe? Hey, wacha niwaambie hapa jana wasaii mzee. Kama una ochi podcast wewe. Na kama mwafu ashaikuitia podcast alafu unaringa. Huu jamaa ali in like in one of the pioneers of hip hop like rhyming and hey je mnacheza wewe jita hip hop artist hapa na hujasikiza muafrika hujajua rhyming na wordplay na reality ya ground so umesikia hiyo science ina invent art ina popularize
yes science waga na art waga zinapeleka na interesting sana kwa sababu tuna buy phone mostly because of art stuff picture. Unajua like vitu zile tunadu ni vitu zile zimefanya phone which is a very scientific device, sindio?
It's crazy.
Ndio zinafanya
tunadu. Now on that note mazee, mimi nilonga msewa Android kitambo.
Oh.
So nili grow na Android excessively. Alafu Android ekweme nini sana. Alafu when I got an iPhone, that what you said just to
yeah.
on that note. As much as unabuy masimu for the art mazee, jua kutumia simu. Wee nilibuy iPhone alafu. Nikaangalia features za iPhone. Now the science behind it and the scientific way hiyo simu inaweza kusaidia. Jesus. Nika realize manze pia una underutilize your device.
Yeah, najua.
Hey,
kwani kwa natumia Android gani? Cuz Android na zinapelekana.
Hapana, ilikuwa tu acha nisi. Sasa endorsement inaweza kwenda na mwok manje.
Jina umelipa.
Fanya ile kitu. But yeah, hizo ilikuwa lakini Android za kitambo.
Okay. Kabla anze kucompete at this level.
Yeah. So yeah. Science.
Okay. Cuz squeezy of course like zinapelekana kwa Samsung nimechikia wanasema hii Samsung pia inaenda kukam. Ati I don't know kani hii S24 ati AI yake ni kali. Design ikikupiga picha watu wanaanza ku question is that how you look ama that's how you should look.
Oh god.
Wacha hiki. So naweza kupiga.
Okay.
So naweza kupiga picha alafu iko hazy kidogo ina clean hiyo image. So tuseme koko na cascade unajua sky itaenda pime disappear. So kuna hiyo nini ya AI like
AI ni noma manze. Vile
ungekaa kaa life ija kutandika.
Yeah.
Okay. Hey, that's my filters za kuangori manze.
Yeah,
zitakuangori. Itakuangori manze sasa itakuwa picha si ile kama unaenda date manze unaenda blind date is a job.
Yeah. Ba mseka wisha enda ga blind date ama ulikuwa safari
kabla blended umaanisha? Kwanza
ile. Silo naenda hakujui.
So the first time unaenda hapo.
Yeah.
Sijaenda blinded. Sijaenda.
Oh, okay. Na kuenda nini date ile time tu nini sauti soli inaanza kupick ile ukienda iko demo iko like ambia ma singer iko you're a singer. What do you sing?
Ojenda bro, hiyo ile happened so many times. Hiyo ile happened bro. Kwanza wale mademo walinikataa hiyo time. Ile nikianza sio unajua sale kwanza una struggle.
Yeah.
So kulikuwa na wale mambus. Wale wanapenda good life.
Unajua? Yeah.
Wale wakikuona wanakuona ka struggling artist.
Mm,
so yanataka kwanza ufike mahali. Mm. Ya hata uone utafika. Yaani una kwanza unabeba guitar, tao.
Mm.
Ya anabelieve wewe ni busking artist.
Mm.
So unajua busking artist wana associate na kuomba omba.
Yeah, yeah.
So hata kuna mahali maybe una jam, hata una tu au ni bwana tafuta ka kitu nini. Mm. Alafu kuna wale the real.
Yeah.
The real ones. Sasa kuna wale real ones manze walitupendea hiyo time.
Oh.
Na in the vulnerability ile anasikiza words zako.
Yeah.
Anasikiza words zako manzi unamwambia yule utampeleka Java mkunywa kawa anaona tu hawa. Yana kuangalia via aspiration wala anaona.
Yeah,
umse
okay,
dreams zake okay. Za kutoka kwa block.
Mm.
So hiyo ndio kuna difference. So kuna au wenye kwanza kulikuwa na wengi sana manzi. Hey.
Yeah, yeah.
Anakuona maybe mko na yeye unajua tuliongea hapo na mabeshi wengi hapo Alliance Fonse.
Yeah, yeah.
So maybe hapo Alliance Fonse kadi mkachuma.
Mm.
Chuma fulani unamwonanga wewe chuma manzia anapitanga hapa anadu classes hapo hivyo.
Yeah.
Anakulenga live.
Mm.
Ili anaona manzio wewe jamaa hapo hivyo ni kijana unafanya muziki unaona anakunotice lakini anakumia tu vako.
Yeah, yeah.
Anakumia vako nini. Alafu maybe tumeimba kwa wedding. Ile aunti yangu maybe ama aunti ya BN ama cousin beshte. Mm.
Mm.
Tumeenda tu wedding fulani ya kipunk mahali tumeambua wewe ni aje. Mm. Kujeni mtaimba. Udema ki walk down the aisle.
Mm.
Sali unaimba, unacheki huyo mbuzi kwa audience.
Mm.
Ule ukwanga pale Alliance.
Mm.
Yukulenga. Yeye udem ni punk. Haina
yeah,
ngori.
Yeah, yeah.
Lakini yukulenga unatua huu kijana ni struggler fulani. Haina ngori.
Mm.
Unamuona hapo. Mm. Unamuona hapo kwa audience hapo. Wewe unapiga show yako, unapiga show yako, nini. Alafu saa vile wasewa mefry.
Mm.
Wasewa mefry waleo, wasewa na wanotice when we are eating.
Mm.
Ile mada wanakuja wanasema wasa wanakuja wanasema hey you guys hey that was beautiful man. Mm. Where you guys from? Oh you're still in high school ama vitu kama hizo memaliza memaliza campo ama nini.
Mm.
Anakuja maybe anakusalimia tu ile hey hi I'll see you at Alliance nini mimi kuona tu Alliance analenga tu lakini anakupatia tu ma alafu 2 years down the line anakuona kuwa show.
Eh.
Tu ya dada leo anakuona kwa show alafu manzee umeua show.
Mm.
Anakuja backstage.
Yeah.
And unamuona hapo backstage ametulia hapo hivyo.
Oh. Yeah. You think ni leo.
Alafu yeye unamuonesha ile yo. unakumbuka manzee lakini hakuna anga hiyo time but yeah, mtu kumbuka hiyo jani.
Mm.
Pia na kuhumble una realize tu usiye kamse down.
Mm. Alafu I guess in ile ya Tainga Shira ya Nina Loa Katel ana join the Nina Loa Katel.
Ati Nina Loa ayikali yeah. Like that Nina Loa Katel.
Yeah, inakuwa nini. Ama yote nisipio namwambia Joe I used to study French at Upper Hill. They stopped the classes.
Sasa hiyo kwanza yeye ndo anaongea sana more. Ana kuexplainia yani kila kitu. Yeah, but it's a good journey man. Imekuwa kitu fit sana.
Yeah, of course vile umeita madem mambusi imeni remind pia kwa nini uli bonga jui ulitumia word. Afrika nikumbusha kuna word nimekamku notice majuzi.
Mm.
Atsijui niko naishia wapi. Mm. Nini katiki vile sweeter kama madem ngeus.
Mm.
Si ndio? Wajua nilika nimsali mess na girls eh? Vile girls so these girls
girls ilikuwa south side eh
yeah.
Ilikuwa mada south side
oh ilikuwa hizi sides eh
tukiwa hapa.
Mm.
Akina unaongea kina D Ayub
yeah
so Ayub hao walikuwa wanafanya muziki na kina BN huko hivi hao ndio walianza kurapping huko mimi nikiimba huko Islands.
Mm.
So nakumbuka tukianga mafunky.
Mm.
Ayuba alikuwa anaita madem ngeos.
Yeah, oh.
Mm. Yeah. Mangeos. So ni... Hey,
yeah, because ni mabuda wa sapele, si ndio?
Yeah,
ngeos. These ngeos. Ata sayo.
These are my ngeos.
These are my ngeos. Yo ni kali. We, sayo, shenya sayo, we. Watu wanaitaje madem sayo?
Ata sijui jo. Wanaita? Manini jo? Kuzee, shenya squeeze jo inatembea, kutembea.
Imona, kuna shengtezo wewe. Una diglo.
Mm. Yeah, una shengtezo.
Manguete.
O manguete, ama manguete.
Yeah.
Kali sana, man. It's fascinating. Languages.
Gweta si kuku.
Sasa si chiku sasa. Sini si chiku sasa.
Yeah.
Okay. Lakini yonzi.
Manguete, yeah.
Ola like we dispute, we.
Nina yi dispute, jo. Yena fikiria kwa vile nisha isiki. I think the last time isikiwa ngwete nilisikia kwa ingoma nani. Ni Warena. Mm. Kali na Mbogi Genje.
Mm.
Yeah, nani ndio ubonga juu yangu.
Warena. Mm. Warena hiyo na yeah. Mbogi Genje.
Mbogi Genje.
vijana wabaya mazee respect.
Then kulikuwa na Shembeteng, area Shembeteng.
Lakini Shembeteng ilisha haraka aje.
But niko na feel ka Shembeteng ilikuwa easier ku understand kushinda Shengtezo.
Yeah.
Shengtezo
yeah.
Kuna kitu mwela.
One thing like, you know, I respect language, I respect all the invention, especially mazee Gen Z, Gen X, hii vitu ni crazy. Kenyo mesema mimi nasema tu wenye yo ukitupatia language mpya manzi tuna mimi napenda language because as an artist napenda kutumia language as a science as an art.
Yeah.
Lakini manzi ukianzisha language mpya alafu ni way different. Manzi Shengtezo inanisumbua.
Yeah, najua.
Like a word is totally different from what it is, you know. Shembeteng at least vitu mobs na boy.
Yeah, uno hey, una tu kambete.
Hey, manzi. Yeah. Manzi Shengtezo fanyeni kazi rahisi manzi. Kuna na tuna diglo. Tuna diglo. But respect to them man, napenda hiyo effort wana put to the culture.
Kwanza hiyo nini diglo, nani ana ngoma inaitwa diglo, hiyo ngoma waga kali, sasa inaitwa nani? RS66 ana ngoma inaitwa diglo. Ndio time ndio sasa uko like yenye ishenge imefika ile.
Imefika RS moja.
RS. Ngoma yake inaitwa diglo amba yani ni kali kabisa.
What I wish for manze. I hope to your language the Sheng itself, Shengtezo is too deep mpaka only a few individuals can understand.
So that
vijana wa Shengtezo why hit why hit waweze ku make a living
ndio
wasa wingo ngoma zao manze. So fanyeni at least kwa rahisi ni hard.
I don't think Shengtezo imekuja at least kwa music, iko kwa streets wanabonga wenyewe kwa wenyewe
wanabonga.
But haijakuja kwa
ikuja kwa culture manze, ndio hata vijana washike kule Kiroma hapo hivyo.
Alafu una feel nini juu hii, like kumekuwa na hii debate, kuna uboy anaitwa nani, kuna uboy anaitwa Zendiambo, unamjua ule uboy alika ameanzisha Gotha. Yeye pia naye anasemekana alifanya Gaspangwingwi ni waga ni DJ ni whatever wa reggae
ama nini inaitwa kama
hype wa reggae, but
watu kama selector ama nini
mani eh hao hao. But sasa Jomie kawa naitangua DJs waswa raga, hao ndio wali originate raga music.
Ndio kusema ile inakujangana nini, it has a name najua kenye unamaanisha.
So uboy wasome kwa kitumia terms zake alafu ana make nazo hit songs
. Yeah Godha mimi najua ni ya breeder.
But sasa nani breeder alimwendea?
Okay.
Yeah, like hata yuko kwa hiyo nini like Bridali
atokenda kwa. That's beautiful.
But ni kama yuko zile za hey, asejo mna nini mnakula na vitu zangu na hakuna kitu mnarusha. Unafilaje sana faa kurusha ka kitu ama inafaa kwa tu eko nene.
Hey, yo swali, yo
ila depend sana kama upna word. Yeye ndiye ame come up nayo.
Yeah. Sasa ukiangalia copyright. Na when I look at content creation, say content creation is not only music.
Yeah.
Unajua hivyo. Hata by the way nikamia tu sahi vile na reason tu sahi. Content creation is not only music. Say content creation imefika mahali msanii anafanya ka video ama ka clip, kakwe so valuable like kanenda viral be crazy.
Yeah.
Just for example, nilikuwa tu na my best.
Yeah.
Itongaje mtu semaje mai. My other
person. Your better half.
My better half.
Yeah.
Mimi niko na wife yangu mzee nimepiga tu kaka nini?
Hii clip nimecheseti majuzi.
Yo clip imemove hata kuliko ngoma zangu mingi sana. Alafu ndo na realize in 2 days hii clip imepata almost 900,000 views.
Ooh, okay.
Naangalia hii ni 900,000 people wameangalia hii kitu. So una realize hii tumefika mali copyright, lazima ifike hiyo point yenye unaweza copyright kitu kama hiyo. Na uitumie as a content creator, bila ume copyright ama ume trademark ama ume register anything. Uitumie as a content creator, msaki use
anakulipa kitu.
Ni for content creators, if you're a selector out there na unajua unasemanga naonanga kina MC Gogo wanasema mafreshes kali. So maybe there's a way unaweza jiregister alafu akitoa phrase, because hata hiyo phrase yake ndio imego, ndio ndo kubwa online. Ukitaka kuitumia unamlipa royalties. For me inalingana na vile umerehiziwa ile information uko nayo. Unfortunately so many people don't have information like that guy. It's sad that the lack of information ndio mefanya hajajiregister. because he's an artist.
Yeah.
He's an artist, man. Wanatonga wanafanyanga rubber dab ile. Nena ma nene. Jomeke na konga msana. Msana ana invent kitu kali sana.
Yeah.
Lakini yo yake. So, get information, manze. We are living in a very informational age where there's a lot of information. Ndiyo ni zingine ni mbaya, but unaweza pata right information. Register yourself. You're an artist. You're just not a selector.
Yeah.
Ati upige tu nduru pale mbele alafu unapatiwa do. Register yourself. So, what I would say, you know, nakuja na.
Yeah.
Learning.
Yeah.
Kama umelearn, mi vitu zangu most nimeregister. Na learn nikijua, nikienda huko mbele, msene za tumia phrase yangu, na atanilipa. So, umse vile ajui, but yake mbaya dunia ina huruma.
Yeah.
Alafu, on the flip side, maisha ni hard.
Yeah.
Art ni hard, manze. Ukizuba hivi msana kuibia kitu. So, kama artist mwenye anatumia hiyo phrase yako si diligent enough, ndo waone Sauti Sol, Savara atakuwa maze. Mimi niko na roho ya huruma maze. Mimi sija grow art yangu na kusanyia watu. Lakini yo ma labels huku nje vitu ni zii huku nje. It's a cutthroat competition. Msee anaiba tu, so pole jo. But because it's changing a generation, please, and go back to an artist. Piga hata artist kitu.
Yeah.
Juu utaanza kupiga mashow, unapiga mashow nini nini, piga hata chua. Chukua hata hata ukipata hata skill unapana tu na yeye. Mbaye lunch.
Yeah. Yeah, hata hata shukuru. Wasa ingi shukuru ile.
Small things.
Una acknowledge. Una acknowledge hili toka hapa.
Lakini all in all, bro, hey, there's so much information. There's Soul Generation Publishing. Kuna publishing companies, Mob. Register yourself.
Okay.
Say content creator, say imefika place. Kila mtu ni msanii, bro. Kila mtu anaweza kaa hivi. Nini niweza enda online leo. Nianze tu kuimba hey. Na because sauti yangu ni weird, wasee wanaanza kuipenda, alafu napata followers wengi. Msee anaanza kupanda kwa TikTok, anaanza kurelease some music. Vitu ni hivyo. Bro, shida ni yako, bro, jipange.
Alafu vile nani ali fikisha, I think ilikuwa Airtel vile au boy anaitwa nani, Bazoo.
Bazoo nani Willis,
vile alifikisha nini juu hiyo jina Bazoo, ulifilaje?
Yes, mimi na feel tu
cause Bazoo kwa na feel ni kama ilikuwa yake originally, cause Bazoo na feel kama the name Bazoo has been on the streets for long.
Ali, maybe so I think na hiyo ndo
try discuss so far sharp
na nibamba ndio ni bamba na hiyo ndo nasema in life hata mimi sengine Musa far from unakosa tu ujanja kama hiyo before Willis hiyo ni ujanja
hiyo ni
kwa tu smart in life aliona tu kuna slogan kwa street yeah ame commercialize because he has a big show
he
is a big guy manze shout out to Willis Raburu manze ame change culture sana na narrative hata story yake ni interesting sana so mimi na tu the fact that Ali own.
Yeah, okay.
Ni ile kitu ya the same thing na show. The same thing yenye unaambia umsee. Alitoa saying. Lakini yaku own.
Yeah.
Alitoa moja sijui nini. Alafu bro, hauku own.
Got that then.
Ba, sasa Bazoo. Willis alikuja akai own. So streets najua ni yake, ako na show kwa TV. Yeah, so ule mtu mwenye alidiscover ukikaa unangoja niaje sasa royalties nitaletewa ama niaje ule msana anaimba hiyo godha atakuja kunisaka.
He's a joe
life iko hivyo manze. Mimi nimebiwa mangoma hata majuu msana uko hivi kwa studio unatoa tu idea yako ina flow namba that's a very good idea nini yeah. Mimi nazuba nayo, mimi niko vibes mimi niko vibes, ideas zinakujanga left right and center. Mimi niko vibes, natoka hapo mimi nimesahau hiyo idea nililay down. Tumetoka hapo nimeenda studio ingine, tumefanya tu makazi. One year down the line number, we ni aje. Unasikia, we, savage. Can you hear this melody? Can you hear these words and the intonation na rhymes aumse? Ndiyo nizikona English.
Yeah.
Lakini unasikia tu vile amepiga hiyo rhyme, amepiga hiyo rhyme, unasema, wow.
This is that issue.
Na kumbuka hii siku nilikuwa New York mahali kwa studio. Ilikuwa tu like a crazy night tumetoka out. Alafu unajikumbuka unasema, ay. Siku sign anything vile nitoka kwa hiyo studio. Utaambia nani? Nitaanza kwenda online niseme, we, nioje manzi unajua siku unajua. Azi. So, hiyo ni on me. Unasikia hiyo ngoma bro, na unasikia hiyo ngoma online. Unasikia hiyo ngoma imehit.
Yeah.
unapigia publishing yako ama manager yako anasema ayaya atukusign anything bro. Hata ukitoka hivi nje uanze kusema ati nilifanya kitu first, unakafala.
Yeah, unakafala.
So own your stuff.
Yeah, yeah, yeah.
Own it.
Alafu kwa hata vilombe unga juu majuu, kwa hata kuuliza, hii nini, hii small fight iko na happen online ulifuatilia, ilikuwa ni Davido na Wizkid. Chikilo kwa nalita na juu?
Nimeona when? Nimeona, niliona leo asubuhi, I
yeah.
think.
Yeah,
yeah. Nimeona pia mu avoid online manze.
Kwa nini?
Sahi kwanza, niko in a situation where I'm using my online to just interact with fans and to deal with my business because sitaki kujivalidate sana na nini kwanza sisi artists especially vile your business has to be online a lot. Unaza online lazima unaza jipata unaji validate ama unaji invalidate.
Najua.
So sasa hii niko phase naenda global. So saki art yangu iko so influence na Kenya wasi wanasema. Nataka tukupatia wasi art.
So asa wile kwa nalita. Wale kwa nalita na juu. Wizkid na nani? Na etuwa? Na Davido.
Obio! Boyo wangu mbaya.
So Wizkid nikana toa zile za nani hata hizi lighter candle kwa ni kwake. Unafilaje? Wizkid anasema nika levels zake ni levels above Davido. Of course mshani ni na Davido unafilaje, is it that far hiyo nini yao kuzina filigi? Kuna time u fili kawa Davido pia the fact anatoka from a very rich family wagaina nikasu downplay art yake juu ana hana the struggle story.
So first of all I can say nime meet all artists ama artists on my boys wangu Whiskey Dami kwa keja yangu Davido amekam Nairobi ni boy wetu tumefanya naye ngoma as in yo, that competition will always be there, especially msema toka ubabini na msema toka ghetto.
Yeah, yeah.
The realness is, hakuna msa lechuziwa mali pa kuzaliwa. Na, iyo kitu ya kuinvalidate mse, kwa sababu ni babi, ama alizaliwa kwa do.
Yeah.
Na findio ni ufala. Because, character ni character. Mimi niko na mabeshi zangu wengi sana mababi na ni wase wanajituma na niko na mabeshi zangu sana ni wametoka ghetto na wajitumi.
Yeah, najua hiyo. Najua.
Na wajitumi so I never based any argument on mse pale ametoka. That's first of all. Lakini unfortunately life iko hivyo.
Yeah.
Kuna haves and have nots. Na haves what a talented person who has will always be downplayed. Yo. Uwezi toa hits hivo na uko talented.
Yeah.
So hiyo ni ufala Kenya sana fanya. Na pia the notongaje. The audience is so gullible.
Yeah.
Ah, zeni my boys. At the end of the day pia ni banter tu. Yeah, alafu wanakuingiza kwa ni biashara. So kaa uko hapo unashika feeling shida yako. But they are dope artists. Manze, ni upuzi sana manze, nikiona wasewana, wana downplay any of them. Seo may contribute a lot to Afrobeat. Manze, Wizkid alikuwa nakuja. Watu wakumbuki Wizkid alikuja pa Nairobi, manze. Anacheza small shows. Watu wamefanya their work. Davido alikuwa nakuja pa Nairobi, anafanya small shows. Banabu alikuwa nakuja Nairobi, anafanya small shows. Wizkid ametua Europe, ametua America.
Ngalijaza the O2 arena zo.
Bro, umse amefanya ngoma na Drake. Whiskey anapata a number one song in the world, manze. Pay some respect, bro. Kama ushaifanya art, unajua kupata number one kwa dunia ni nini, bro?
Yeah, ni hard.
Whiskey anapata number one kwa dunia. Watu wajui, manze, ama vijana, na Sauti Sol, na kina nani, wali fight saa hii vile, manze. Ukiangalia saa hii, Afrobeat imeshika globally.
Imeshika, yeah.
Haikushika just for the sake. Kuna artists wamelima wakina D-Bunch. Walikuwa huku majua naenda kwa mastudio za kina Kanye West wanafukuzwa. Saa hii manze akina maproducer manze, young producers in Nigeria, young producers in Kenya are producing for big acts in the States. So kuna wase wali pave way na kuna wase wamefanya hiyo role. Davido amefanya hiyo kitu. Davido is a music lover. Ukikana Davido ana burst into a melody. Unaona umse ndio akona budake amemge private jet. Lakini wazetu kwa hapo tunaandika mpaka yeye ndo ananiambia let's record again let's do it. I'm not satisfied. I'm not, niko like yo, huu ni msa angesema, angerecord one take na tuende. Lakini tulikuwa kwa hiyo studio, tulirecord. Sabara, I want it again. Lakini tulimaliza hivi. Unajua maana ya muunde?
Yeah.
Wewe, hapo ulura muunde. Tulimaliza hivi. Davido alituambia, we've got a hit. Let's go to a club. So tuko Lagos.
Yeah.
Let's go to a club. Eish, niko like, ah, okay, sawa, kidogo manze, gari kama 25 zimedrop pale chini. Eish, ma, escalade, ma, what? Tukaingia hivi, tukaenda kwa club ingine, alishutdown yo club yote. Sile tumeingia hivi, mtu wote asiingie. Kila mtu mwenye alikuwa hapo, akapigwa champagne. Na si champagne hivi.
Yeah, na
moe, the real moe, si moe, hivi. Niko like, paka tuko hapo, tunasema, okay. Okay. Mu na uko mtani najifanya ng down Corleone. Nimeona down bro. Lakini yeye yeah, alafu na roho safi. So ukimone in that light no na discover umse star yake na shine cause ana live music. So yeah, but compare itakuwa.
Oh.
Silika vile lazima watu wa compare out to soul members. Life iko hivyo.
Yeah. Kwa sababu umeita hiyo nini muende imefanya nikafikiria. Nani kumbe uchoma jo? U boy ndo nani kuzenda ilifanya nikajua hiyo drink. Jay-Z. Jay-Z sema gaje? Sema gimu wet. I think you sema mwa wet. Chani angalie.
I think ni juni French. Ama.
Yeah.
I think
ni mwa wet. Ni mwa. Mina jua. Leo mesema mwa wet, nimejua tu ni mwa.
Yo. Bora una understand.
Yeah.
Carrot, carrot.
Yeah. Kuzi ime nirewind. Kuna ile ngoma. I think inaitogo imaginary player. Jay. Usama gaila. Your drink cost 99 cents. Mine cost 4 bucks. Yeah. Inakawa time ilikuwa gazile. Za, hey, buda jo.
Minu uja minu. Mix sama tu kule nimekuja kusikiza Jay-Z. Nilisikiza Jay-Z as an adult also.
Oh, okay. Nikiwa. Okay.
Yani. I was a hip hop fan, but not that deep hip hop. Jay-Z, kuna time yani Jay-Z alikuwa anaenda too much.
Yeah.
As a singer, nilikuwa taka a little bit things that are a little bit commercial. So, vile nili develop into art sasa vizuri, ile sana angalia deep songwriting.
Yeah.
Sasa hapo nikaanza ku discover Jay-Z.
Oh, okay.
Nikiangalia
lyrics. Well, how could go through your rapper phase? Because a lot of singers went through, I think even Bien went through his rapper phase. Si Bien alirap kidogo.
I mean, nili go through a rapper phase.
Yeah.
Lakini I was a kind of rapper, nilikuwa na rap sing.
Oh, okay.
Sikuwa,
Lukua
missi,
Drake.
Eh, missi bass. Missi, missi rapper ati mu deep. Eh, maze, nilikuwa nasikia ngoma za kina Keishaka, bro. Mina neza itua tu chorus.
Yeah, oh, okay.
Because bass, it's bass after bass after bass. Eh, maze, shout out to all rappers out there. Maze, ukiona rapper hapo inje, ukiona Shinsky, ukiona Okto, ukiona Kali, rapping is not a joke.
Yeah.
Rapping
yeah.
Siya.
Kitu, hey. And that's the funny thing. I think, you as a singer says that me as msanchipiti ya rap mwona ga kazi yenyo ni harder. Because yours takes, number one, it has to be inborn. You can never work on it.
But
your rhyming, you can work on rhyming. You can work on a lot of stuff. Ni, especially saizi ile time tunaishi, kuna like a lot of knowledge. Unafaa kujua, like even, wacheki. But singing, you either have it or you don't.
I know.
So yeah, yenyu ni
when you have something itakwanga hivyo when you have something unaweza una ni rahisi ni kabla wase uko fascinated na singers na lyricism ya singers because it's you have to use melody you have to use a lot of things and that's art man but still ona kwanza juzi so nimeenda studio na niko na Nyash na Calligraph Nyash amenicall we uko wapi Savage come nikaingia studio nikasikia tulikuwa hiyo kitu tumeka online Calligraph aliweka online kuna hip hop fulani Nyasha anaenda ku drop Jesus Christ. So niliingia hapo. Eish, niliingia hapo Nyasha amekaa hapo Calligraph amekaa. Then nili feel too intimidated. In terms of mimi nimezoea ni mwingi anga tu kwa room mzee na command room. Cause mimi ni loud na sing hapo hivyo na kama melody. Nilipata Calligraph kwanza alikuwa anasema ni aje Savara Hey, niko like, nasi jamuona siji manti gani. Ndiyo nikajua hapa ni between a gonga. Nyasha kanisalimia, nukaka hapo. Nyasha kanembia, andika some stuff hapa hivi. Niko like, naona Calligraph. Nikiona hile, niko naona, ile intensity na effort anaweka hapo, I had to respect. Mimi nikaandika my four or five lines hapo za singing haraka. Nikaingia, mimi ndo record wa fast actually. Nikaingia nikarekodi wa fast haraka haraka nini. Nikasema tu hapa mazemi sizani. Siwezi andika kitu hapa for 30 minutes. Tunaandika tu 1 hour, We, alafu unajua hapo ni heavyweights wawili wamepatana pia. So hapo hivyo pia si mchezo wa watoto. Wanajuana. I'm telling you. Walienda hivi kwa booth manze. They were dropping bars after bar after bar. Nikiangalia lyricism na vile wameandika na vile imeflow. I respect rappers.
Yeah, natural. I think vile nini, vile hii EP ilitokea ni the good old days. Alikuwa anambia Ian, kuna ngoma ya nani tu utazoea. Najua hii yuko kwa mega. Yosema kama mimi ndio na decide kama ni rap ama melody. Nyashinski. Ngoma nilisikiza mara moja. I think the EP came out on Friday. Alafu sasa saa to mwisho gana mnoje kuhanga kutana mtoi. So tumia mumpeleka kama round zake za kitoi. So akicheza na watu wengine inabidi nisikize kitu saa kwa headphones. So EP nacheza ilifikia ngoma ilikuwa ni heavy. Yaani ngoma ni kali.
Yeah, shout out to Marapona wa real kama Nyash. Tuangu sana.
Yuko ni kali sana. Yeah, alafu I think wende utakuharas juu bonge na Nyash jo. Iko nene jo. Tuwe kuta food.
Kwanza
yoga chini ya mwaji.
Si Nyash alikuwa msawa weo. Kumetanga weo Nairobi West sana.
Yeah, na nilituambiaga sindo.
So area kama hii.
Yeah, ni mso hii area. I think anakuwaga tu chini ya maji. The only podcast amefanya ni na Sakaja. Na si utaandika Sakaja hapa sasa sijika hiyo ndio inaleta shida.
Nyash, mzee mwafu ni legend.
Yeah,
mwafu ni legend kwa hip hop. Kama mpatie, kama ubonge na waso yake mzee.
Yeah.
Amesikia hata kama.
Yeah. Kuja tubonge. Alafu of course, yeye ni legend. Of the only person who's left and come back. Ushano this Kenya ukitoka umetoka kurudi wa hard. She noticed like akunaga comeback hii nchi. Like ukitoka umetoka. Hasa anafunga mlango na ana change locks.
Tulikuwa tunahitaji replacement mentality. He's actually the only person who alibeat your replacement mentality. Kwanza Kenyans. We are good people lakini tuna replacing you say one time. Msaneza it's very inaonga very easy for someone to kuku put down.
Yeah.
Yet umemfanyia a lot na akureplace na msa amefanya kitu ndogo sana lakini ni replacement man. It's a human psychic sijui ni nini. Inakuanga hivyo. Some people are like that. Some countries are like that, but some countries culturally are not like that.
Yeah.
Some countries culturally are not like that.
Yeah.
But there are some countries which tuko na hiyo tu. Ni na Kenya tuko hivyo unfortunately.
Just Steto naweza check him sali hit like 40 years ago bado ndio na unamwona kipitch baseball kwa
kuna hiyo kuna respect hata hata Naija. Naija kuna respect ya artist. Yo hata airport. What brings you here? What brings you here my son? I'm an artist. Oh, you sing? What songs? I welcome here my son. Yeah. Nini pia? TZ. TZ. Msanii. Wewe msanii kutoka wapi wewe? Yaani unamse respect image. Na hata akujui hajakuona online bado. Ile anaambia tu wewe unajua tutambua huyu bana msanii huyu. Bana wewe msanii? Karibu sana. Yaani unaona kuna so it depends.
Hapa anajuaga.
Hapa hivi ni noma manze. Hapa hivi ni vile tu hata manze South Soul tumetulihit alafu pia tukaforce manze ilikuwa beyond ile. Lakini ungepata tu mse chance ya kukanyaga. Hapa hivi manze it's crazy. Shout out to manze all the fans who are outgoing and they show love because it pushes an artist. Ukiona msanii manze mshow love, msherekee. Hapa hivi ndio manze inaweza ingia place. There's a place to my hang out, to my chill. Ile unaona maniga yule ameingia maniga ameingia na dem. Ndio. Jamaa ameingia tu na dem. Dem amekusalimia. Ameku okay, amekusalimia hai, wewe umesalimika tu. Wewe mse amekulenga clean.
Hilo ndio tunajua tunalenga kwa nini jo? Nini wale wasema unafanya gadema na join the Nina Loa cartel. Huu ni slaki wanapita na ude.
Sasa inafaa
mse iko zile za
inafaa sasa hapo ndo kwanza unafaa una test demo yako. Hapo mimi na ku test kwanza hapo ndo kwanza nakuweka karibu sasa karibu na Kanyeweza ma Jay-Z. Acha nione sasa na kutoka.
Yeah.
Sasa unaona? Inafaa hapo unitumie ku test mbuso wako. Juu mimi na mtu si ati necessarily
yeah,
nataka kuchukua
yeah,
demo yako.
Yeah, najua.
Lakini demo yako kama changamka kifala. Jiulize kwa nini? Jiulize salaya huko. Anyway, so
ni mademu wetu. Shida si
ni mademu wetu lakini tunawapenda man. So the thing is, so the point I was making was
yeah.
Unapata umse unaona alikucheki. Ama my boys two will to take what like academ kan.
Yeah, yeah.
My boys two will wameingia place ama umeingia place. Unaona wamekuangalia, umewaangalia. Ile as a courtesy, ile tumepita umesema eh umefanya yeye, unaona umefanya yeye. Msada kuangalia tu ile alafu angalie chini.
Okay.
Watu umetulia tulia maybe wao uko hapo tu mara round nini ni shughuli. Cocktail hour imefunguliwa.
Oh, so niko class
during the day I'm during the day to maybe an event during the day maybe mlikomenda ka summit ama nini unajua cocktail hour imefunguliwa 3 hours later
manze
wacha nikushow manze ngoma za kuanga deadly
we need something okay
manze bro kwanza ile ngoma manze ulifanya ile tujiangalie hiyo ngoma manze
tujiangalie.
So in my head najiuliza tu yo bro
lakini cocktail
unge show tu love from the beginning.
Yes, yes.
Unaona so juu juu hiyo it doesn't put you down. It doesn't make you it's only here saying ile nasianga msana anasema sikia it's only here mzee msana anasema manze jana alikuwa anapita kwa mole kwa hotel brown lakini siku react.
Yeah, yeah.
Why do you take pride in not reacting and this is your countryman? This is someone who has sung for you for the longest time and ameku yani unashangaa sasa hiyo pride yako.
I think kuna dem nishai cheki alidugi video juu yake na nakunga nikiangalia nikishindwa huyu. You got to know what I like doing. I like going to places I see as a leb. I look at them and I don't
react to them.
Eh unakunga kika hiyo. Like because leza
ni kumaanisha hiyo
mimi kama uko insecure in yourself.
Ni kama wale wasio spam retention, sindio?
Oh, hebu ni explain hiyo gani eh?
It's just spam retention.
I know what it is.
But like unajua unaweza fika hiyo level ya ku
enjoy
that real unaweza enjoy but you're holding back.
Oh yeah, najua hiyo kitu
again.
Na that in a spiral down to culture.
Yeah,
hiyo kitu ya manze ku big up tu watu manze angalia sasa hii
flower
manze msanii anaanza manze big up msanii.
Yeah,
encourage mtu lakini sasa ukitake pride in ati hey manze niliona ka hey jana tulikuwa pale uliona safari alitokea lakini
Yeah.
Anyway, so like I love our people, lakini kuna vitu zingine culturally lazima zi shift ndio tufike zile heights. Wasa wanaongea ngapa wanasema oh you country imefika hapa mbona si atufiki? Lazima to change vile tunaangalia vitu zingine bas. Na hata tuna kitu ndogo kama hiyo.
Yeah. Upenda kupatia wasa story jo story moja ya dem flani wa TZ. Tushaikatiana. Tuko na wakigi job pamoja. Kuna time nika do job yake alafu kaleta za ovyo. So vile leta za ovyo alinitaga msenge baridi. Mpaka leo nataka kuenda TZ kujua msenge baridi ni nani. But kuna kitu udema alinifundishaga ile sijai nini. Like ile time tuko tunabongaga hivo. Aliniambia like kitu ilikuwa ina msurprise ni Kenya. Anaona an artist who can't make 3 steps in TZ. Kama nyinyi like kaa unajua Savara. In Sauti Sol. Basically unajonyo mwezi tembea kwa streets za TZ. Kusta bring the whole nini to a standstill. Asema siwa natembea aje Nairobi. Kwa nini amshoige love to your artist? Hiyo kitu iliste na mimi mpaka leo.
Yeah, it is.
Tunakuwa gani ujinga? I don't know where it comes from. Alafu nani?
But it's a generational thing.
Yeah.
I think it is a generational thing. Nikiangalia wasee walikamu before mimi. Nikiangalia wasee wangu na ma Gen Z wanakamu.
Yeah.
Shout out to Gen Z. Gen Z wana show love. Me, bro. Hata show zangu. Zina jama Gen Z wana show love excess.
Yeah,
lakini wala wase apart wale wase nili grow now most of them wale wase nili grow now ni wale wase wao ni big up ile ni aje Savara unafanya kazi poa lakini wengi sana wana unafanya kazi tu poa
yeah
lakini atakam concert tu yako lakini hata ikuambia
utamuona
oh huu jamaa alikuwa sisemi lazima u support us
ongea
but I mean like show love it's fine it doesn't make you less of a person
yeah afu nitakuwa fancy fingers alikuwa anatuambia ati nini ati Sauti Sol is big in Nigeria that I found that to be surprising because Suchi kwa Nigeria only consumes Nigerian music
they consume a lot of Nigerian music a lot of hip hop
yeah okay
yeah, they're very American they're very American even their roads they have big cars they like large things yeah so they're very American ukiangalia hip hop songs za stakwa zina lakini Nigerian music maybe ndio alafu Sauti Sol they like external music zile zime hit but si tuli chaza pia uzuri pia ma legends wao wale to love
yeah
so it was at least easier for our name to be there wakina Two-Face Two-Face alikuja Kenya maze akatafuta tu Sauti Sol so when someone like Two-Face endorses you Two-Face has I think he has one of the biggest ever written songs
African Queen eh?
Yeah African Queen
ooh kitu ilikuwa
so maze Two-Face unajua mseka Two-Face akikuwa ngoma yetu inachezwa huko ala tumefanya naye alafu wasana na Sauti Sol alafu tunaenda naye tulikuwa na Ijo tunaenda naye out tunaenda kwa club yake alafu anaenda live eish wasio wanakuendoa sasa wanajua tu wanashangaa tu hey who's this so zile collabs tumefanya huko tumefanya collabs na ma legend akina Chidinma
yeah
akina Yanya akina so hey I think don't forget it's the work put in
yeah
so inaweza kuwa easy for someone unachikiata mimi mwenyewe ndio inani hit sahi wait a minute you've really put in work in Nigeria
we've recorded
Pato Ranking
we've
recorded with Davido we've recorded with Wizkid ni vile tu hizo ngoma zikutoka
Tiwa
Savage tumerecord na Tiwa tumerecord na mtu unasemaje huyu ni Two-Face Dibia so I feel we put in the work
okay
so see eja kuja hivi sikuenda kwa TikTok bro nikablo sikuenda wapi alafu ikablo alafu haraka ukafikiria hivi
yeah
put some respect on it
okay alafu unajua ni interesting vile siku hivi pia unajulikana kama Savage but ni ile Savage ya ukileta za ovyo unatiwa akawe ni dem
aya mwafu nataka ni canceliwe
azizi is I hope wife atawati unafaa kumwambia
Joss manze pia nyi wase kuwa easy relax kuwa mwepesi wa moyo
yeah,
life ni easy manze usiweke vitu sana
kwanza talking of easy na kutoshikilia vitu ulicheki kile nani alisema juu yenu mli betray in quotes anaitwa nani Fully Focus
alisema
DJ Fully Focus DJ DJ Fully Focus yes
so
alikuwa na organize
yo mimi Fully Focus
yeah selo alikuwa anasema mkiplanitwa ya states the first person kubonga naye ilikuwa yeye
okay
alafu mkanyamaza the next thing akaona ni posters
okay. Saka
shindwa jo iko nene unajua okay. Like okay. Kumeendaje tena okay. Like tuko tunabonga mshaanza kuorganize tour hamna hata ile courtesy call ya kuniambia niaje history imeenda hivi so alichukua okay. Alichukua vibaya sana alafu akasema vile alisika an explanation mkakuwa dismissive alisema specifically BN
okay.
Yeah, BN alimwambia hiyo story alafu kitu fani ni vile alisema WhatsApp BN tulikuwa like that's BN because BN will say waga like ati you are entitled so BN pena kutumia hiyo jina entitlement
okay hata muitumia sana I know why okay
so iliendaje
alisema
your version
yo
hey how just get story
si just
get okay hiyo kitu nilikuwa nafaa kuikata for Instagram I never catch
Asha raise mina one thing I know Asha raise to us lakini sijaijua Asha enda online
zizi hakuenda online alikuja tu hapa so hiyo conversation at Jaguar it goes tikenda wetu tumebonga na hivi tu zilazikwa so tunaendaga unjua podcast where it goes where it goes
ndio maana focus manze focus man my g ndio maana now it hits me bro brushan what's up g
huko najua kuna shida
siko na one thing I know kulikuwa na hiyo najua hiyo kitu washai raise but yeah. Siko najua imefika hii design manze paka umepelekea mafans why so ndio maana so nilikuwa bro me I mean niko LA nilikuwa nimeenda for the Grammys
yeah
nilienda Grammys school lam nilienda nilijidilele
tatuambie Ian LA ni Los Angeles Langata
oh okay
wasi wa South CLA Langata wapi Akiba Estate shout out
yeah, niko so, Salem
asi watu wa Salem manze so like I went to LA just to learn nilifikiria nikikaa hapa hivi manze sitaki kuwa a local chief manze
yeah.
Lazima ni influence maboy wanakam nionyeshe manze lazima tuende global kwenda global lazima nikajipime na watu wako
yeah, Grammy yeah, my heavyweight yes
there was a party there was a YouTube party I remember it was somewhere kwa nini kwa rooftop this is why now bro mimi niko hapo na kula vibes na sorry to nani composers tunakula tu ma vibe hapo unajua unajua hapo ni wasanii tu watu wanakula vibe manager alikuwa wengi so unajua, when you see a Kenya nachangamka manze ai so mimi nilikuwa nakula napiga story hapo niko na focus amekam aliyensalimia but how could oh no man
you know
when Kenyans you know when Kenyans meet abroad it's some craziness
yeah,
especially
yeah.
Vile maze manager wanawanga kibao so unapata in the midst of wanaija wengi mkipata na wa Kenya inakuanga an explosion of emotion there wasn't any explosion of emotion when focus saw me
okay
yeah now it explains because nilikuwa nashanga eh brother pole manze first of all I think the industry and what we have in store and to create is so huge and we have to conquer the world na lazima tushikane I am yo bienal sema entitlement so
this is sasa yeah yeye ndiye alisema bienal sema entitlement by the time tuko na interview bien atakuwa tunajua hii story
bien angejibu anyway basically yeah, kwa najua hii story imefika hii design maybe I think there was a lot of disagreement in terms of management
okay
I think for us not to do a tour with him and just go a tour with someone else.
Yeah.
I am meant to believe that Saudi Soul management have never been irresponsible. We have never been very irresponsible for us to make plans with someone. I love to mwachanishe kwa mata.
Yeah.
I feel there was something behind.
Ah, okay.
There's a story behind yenye management yangu maybe ikuniambia info detail.
Okay.
But I trust my management then in a way that they must have disagreed. They must have disagreed. Yo. Ngoja tu nikuulize swali. Ngoja tu let me ask you. So many artists do dingy have been doing dingy shows ama dingy what dingy things. Alafu unapata ile zile mofala. Sijui maatis wako tokea. Ushaisikia Sauti Sol umefanya kitu kama hiyo?
Sijai.
Zi. Ushaisikia Sauti Sol alipiga show sijui na promoter mgani, sijui kukaendaje. Zi. Ushaisikia Sauti Sol tumesuiwa ama msia anatusuu cause atu kufika kwa show. Ama tulimrusha show. Hatujawahi kuona kitu kama hiyo. Unaona? We have kept a very good reputation. That's why we have always been at the top.
Yeah.
Ndio maana tuko hapo. So when you think anataka the audience to iske when you think about an American tour the magnitude of such a thing I don't think we are stupid enough to burn a bridge to organize a whole tour with someone and then just shove him aside there must have been a back end story so my G hey focus me and respect actually for zile vitu amefanya musically
Hata kazi yake saizi na nani na Sophia.
Crazy. Eish, yo man, I have to respect. The same way he has to respect the work that I've done.
Yeah.
But Eish manze, is a joke. Mimi sikuona uje mifika hapa.
Kitu interesting. Yeah, is a joke. Reaction yako
is so genuine
that hata yeye mwenyewe is equation. So I think what happened was your time I think maybe nyemu likuwa busy so ali deal na Bien. Na Bien akamwambia zile eko nene. So he came down. Alafu unajua that eko nene kisha enda your attitude inakuwa because two men ego inakuja katikati.
Yo me for me
inakuwa zile za
yes. Niko on my global endeavor journey kukuwa tu ya like a global star sahi, especially as a solo act.
Yeah.
Focus when you say tunaweza fanya bigger things na wewe. Mm. There's so much to do.
I focus on bigger things.
Yeah. Hiyo kitu manze tutaenda kutafuta tujue vile tutasoti hiyo kitu. But all in all, hey bro, unanilengaje na unanilenga na tuko in the middle of bana ija. Ah wewe acha bana. Unasahau hiyo story hata unakuja uniambia wewe savage ni aje, unajua hapa nje tuta grow aje. Bro manze alinisalimia ile, hey buda. Niko like
ukashindwa ni gani hizi?
Ni gani manze? Hata ile ati kunipiga hata hug ile ati unajua map ile brotherly love.
Yeah, yeah.
Bro, na tu bro, we need to conquer. Manze, sangine differences zetu tunaweka aside. Tukipatana na majuu, tuna operate. Kazi lazima iendelee.
Okay, yeah, okay. Hiyo ni interesting. Because na kauko ni.
Kusfansi alisikia akasema, "Oh, alisema hivyo." Oh, okay. Pia alikuwa surprised.
Yeah, because
but I think Fancy had more info. Yeah. Than wewe. Because wewe umeshtuka, vile umeshtuka, nika you never even knew this was an issue. Because Fancy alikuwa najua ilikuwa an issue. I take it. But yes, I think he had more information than you.
Yeah.
Na Fancy wewe, pia, nika atileza.
Na Fancy hey, pia, when I look at it, Fancy tukikuwa, like in the band.
Yeah.
Fancy ni music director.
Yeah.
So mambo na organization za vitu mingi za matua. Mimi sishughuliki na mimi nashughulika juu ya kurecord, kufanya nini, kuproduce na kumake do.
Yeah.
Mimi nafikiria do iko wapi? Nani analeta do? Ila leta do. So Fancy alikuwa na handle sana your side. So unapata saa nyingine unapata walikuwa nani
kushield off.
Wanani shield because mimi naweza overreact. Mimi ninga overreact tu hapo. Ningambia tu nani juu hiyo si manze focus. Love you my brother.
Yeah, yes. Yeah. I think akikusikia tu atajua tu zile za whatever like ai.
Focus manze ukiniona ATL ukiniona New York. Tuende pale kwa Diplo tu record muziki manze. Waacha hizo manze. Kijana anataka kujitoa. Na nitoe kwa mawe.
Yeah. Kwanza hiyo ati party ilikuwa ni ya YouTube.
Hiyo party nasema. Party, yes.
Yeah, okay. Ilikuwa wapi?
Ilikuwa somewhere in LA kwa rooftop tu. Yeah.
Oh, kwa rooftop.
So yeah. with the Grammys, there was a lot of small Grammy events that are organized. With the Grammys that are mostly ikwangi the event as such. The event ni a formality kutuza watu, lakini the networking that goes around there is the meat. Yeah, cause like this time around they were like the best parties and showcases were actually African.
Oh, okay.
Yeah, so Africa imejituma. YouTube party ya Africa ilikuwa kali, Obi's house, Empire, the label Empire had a good party. So kwa hizi party ndio ulikuwa unapata una meet ma A&R. Hapo ndo nimepata ma collabs manini. So yes.
Oh, okay. Yeah. Alafu Grammys ilikuwaje?
Ilikuwa
Grammys ilikuwa LA pia.
Ilikuwa LA.
Oh, okay.
So nilikuwa nimeenda tu nilienda ku attend as a voting member also.
Yeah, okay.
Alafu ku network na ku bro. Kujituma tu.
Yeah.
Kujituma. Yeah. Kujituma bro. Nikikaa tu atinitulia tu hasa hapa. Alafu natulia alafu unaweza bara manze tumekuelevate mbona wendi international wewe.
Yeah.
Wewe ni unajua ukikaa sana hapo unaona kuzoea.
Yeah, wa Kenya tunakuaga na
kuzoea haraka chini haraka sana.
Yeah, tunakuaga na zingine za ovyo. So alafu nini Europe imekuaje kuza in a guess ni states cuz states hizi na cheki like the respect inaikuwa kwa jina yenu.
Yeah.
Europe imekuaje? Is it like my awards na vitu kama hizo?
Ah, European awards pia. I think atufanyangi muziki for the awards per se.
Yeah,
so
yeah.
atuja look sana into European awards. But Europe to make it a mizizi in terms of our shows.
Yeah.
We do proper music venues. Yeah. Very rare do you find especially East African artists doing proper music venues. So tumeingia proper music venues na tumeingia touring circuit.
Yeah.
So tunagrowisha touring circuit yetu ya Europe. We're getting more people every other year. As South Soul and individually. Bien alishacha pake ya Europe.
Yeah.
Minenda kuchapa yangu ya Europe. So, tuna build fan base. Yenye pia sasa our label and the kids we sign. Pia wata enjoy your fan base.
Yeah. Oh, alafu pia talking of people you've signed, nani? Mshongea na Crystal? Mastery ya Crystal, weo pia uko involved? Because now check if you yanafanya kwa Senate, you dem ana represent.
Yes, yo, first of all, man, congratulations. Na hiyo ndio hiyo ndio savage manzi. Hey manzi,
yeah,
na respect because you know. where relationships zote zo work.
Yeah.
Yeah. Mm. My basic explanation.
Okay, okay.
But mbona alisaini ya Soul Generation?
Mm.
Mbona ko Senate sai?
Yeah.
Because she's savage. She's an epic thinker.
Mm.
No, no. So shout out to you manze Kristo Lasige manze na ume inspire wase wengi sana.
Mm.
Na media inaweza unge ufala nini nini. Oh, sijui mlifanyaje guys.
Mm.
See, lazima relationship we work.
Okay, okay.
Tuli try.
Mm.
Tuka part ways amicably na ilikuwa tu kitu poa. We tried out something. Mm. Haiku work. Bas.
Okay. Alafu nini? Nani mlikuwa msha plan inenda kuwa 5-year relationship ama ilikuwa something nani? Like 5-year then renewable and viri. What was the original plan mkimsign?
Yani pia sisi na si we are sisi tuko na utu.
Yes, yes.
To believe in atu kwangi na hiyo tabia ya kufunga unafunga msanii sijui miaka ngapi.
Mhm.
Akukua na hiyo story. Tulikuwa ikifika hiyo 5 years unaweza renew
kama
unataka. Unajua pia uwezi fukuza mtu.
Yeah, yeah, yeah.
Joy of Soul Generation, si ku retain artists.
Yeah, yeah.
Wacheni umbea manze. Pelekeni umbea. Huyo ni ufala. Mnafaa ku think progressively. Umbea pride ya Soul Generation ni kuona manze Mviri ameenda higher heights. Because there's only so much we can do for him.
Yeah.
Yes. Me, ya send Ben Soul ati ya kayapo forever.
Yeah.
Pride yangu, ni kama mtu wako. Ukiona mtu ameenda uni ama una mtu yako. It's like a teacher.
Yeah.
It's like a teacher. When you see your kid even better than you, you take pride in that. That's why you're doing this thing. You're doing that thing to retain someone.
Yeah.
Kuna talent ingine tunayona hapo. Benzo amesha kuwa paka sengine yani naweza ka hivi na tunaanza kupimana. Ile unaona huyu msanii amesha kuwa. Hiyo ile mtu anaanza kupima kwa keja.
Yeah.
Ile unaona sasa huyu. Huyu sasa huyu lazima aende. Anaweza kuaibisha zale wageni wako. So like life inakuwa hivyo. So hiyo ni pride yetu. Whatever Benzo ataenda ama Mviri ataenda aki blossom, aki grow.
Okay.
Hiyo ni pride yangu.
Mm.
Yeah, so it's not about retaining an artist. That's a very stupid model of doing work. Maybe yo for me is not progressive to the industry.
Na nini ni thought gani na go through process ya kuna ni ku sign Mseka Mordecai considering he's part of a group. Hakuna ile story itachukua like Sauti Sol is a group, Heart the Band is a group. If we go for one person, we might be causing disharmony. Hakuna kitu kama hiyo.